Kalata ya Yakobo, chaputala 1. Yakobo mtumiki wa Mulungu ndi wa Ambuye Yesu Khristu, kulembera mafuko 12 obalalikana ku mayiko osiyanasiyana. Landirani moni. Abale, muchiyese ngati chimwemwe chenicheni nthawi zonse pamene mukukumana ndi mayesero a mitundu. Inu mukudziwa kuti kuyesedwa kwa chikhulupiriro chanu kumabweretsa chipiriro. Chipiriro chiyenera kugwira ntchito yake kuti mukhale okhwima ndi angwiro, osasowa kanthu kalikonse. Ngati wina pakati panu akusowa mzeru, apemphe kwa Mulungu amene amapereka kwa onse mwaulere ndi mosatonzera. Ndipo azapatsidwa. Koma pamene mupempha, muyenera kukhulupirira osakayika. Chifukwa amene amakayika ali ngati mafunde pa nyanja amene amawinduka nakakhagika ndi mphepo. Koma pamene mupempha, muyenera kukhulupirira osakayika. Chifukwa amene amakayika ali ngati mafunde pa nyanja amene amawinduka nakakhagika ndi mphepo. Munthu wotere asayembekezere kulandira kalikonse kuchokera kwa Ambuye. Iyeyu ndi munthu wa mitima iwiri, wosakhazikika pa zimene akuchita. Abale omwe ndi anthu wamba anyadire pamene akwezedwa, koma olemera anyadire pamene atsitsidwa, chifukwa adzatha ngati duwa la ku mthengo. Pakuti dzuwa limatuluka mkutentha kwake, ndipo limafotetsa zomera. Duwa lake limathothoka ndipo kukongola kwake kumatheratu. Momwemonso munthu wachuma azizimirira ngakhale atamachitabe malonda ake. Wodala ndi munthu amene amapirira mayesero, chifukwa akapambana adzalandira chipewa cha ulemerero chimene Mulungu adalonjezera anthu amene amumukonda. Munthu akayesedwa asanene kuti Mulungu akundiyesa. Pakuti Mulungu sangayesedwe ndi choyipa kapena iyeyo kuyesa munthu aliyense. Koma munthu aliyense amayesedwa akakokedwa ndi zilakolako zake zoyipa ndi kukupembedwa nazo. Pamenepo chilakolako chikakula chimabala tchimo. Ndipo tchimo likakhwima limabala imfa. Musanyengedwe abale anga okondedwa. Mphatso iliyonse yabwino ndi yangwiro imachokera kumwamba, kwa Atate mwini kuwala amene sasintha ngati mthuzi woyendayenda. Iye anasankha kutibala ife kudzera mmawu achoonadi kuti pakati pa zolengedwa zake zonse tikhale ngati zipatso zoyamba. Abale anga okondedwa, gwiritsitsani mawu awo. Munthu aliyense adzifulumira kumva, koma asamafulumire kuyankhula. Ndipo asamafulumirenso kupsa mtima. Pakuti mkwiyo wa munthu subweretsa chilungamo chimene amafuna Mulungu. Choncho chotsani chizolowezi choyipa ndi kukhalidwe loyipa pakati panu. Ndipo muzichepetsa landirani mawu amene adamdzalidwa mwa inu, amene akhoza kukupulumutsani. Musamangomvetsera chabe mawu ndi kumadzinyenga nokha. Chitani zimene mawuwo amanena. Munthu aliyense amene amangova mawu koma osachita zimene mawuwo amanena, ali ngati munthu amene amayang'ana nkhope yake pa galasi. Akadziyang'ana amachoka nthawi yomweyo akuyiwala mmene akuonekera. Koma munthu amene amayang'ana mwachitidwe lamulo la ngwiro, limene limapatsa ufulu ndi kupitiriza kutero, osayiwala chimene wamva koma kuchita, adzadalitsika pa zimene amachita. Ngati wina amaziyesa ngati ndi wachipembedzo, koma chosecho saletsa lilime lake, amadzinyenga yekha ndipo chipembedzo chakecho ndi cha chabechabe. Chipembedzo chimene Mulungu Atate athu amachivomereza kuti ndi changwiro ndi chopanda zolakwika ndi ichi: kusamalirana amasiye ndi akazi amasiye pa mavuto awo, ndi kudzisunga bwino kuopa kudetsedwa ndi dziko lapansi. Kalata ya Yakobo, chaputala 2. abale anga okhulupirira Yesu Khristu wa ulemerero, musaonetse tsankho. Tangoganizirani, pakati panu patabwera munthu atavala mphete ya golide ndi zovala zapamwamba, ndipo winanso wosauka nkulowa atavala sanza. Ngati musamala kwambiri munthu wovala bwinoyu uja, nkumuwuza kuti khalani pa mpando wabwinowu, koma wosauka uja nkumuwuza kuti imapo, kapena khalani pansi pafupi ndi chopandapo mapazi angawa. Kodi simunachite tsankho pakati panu ndi kukhala oweruza amaganizo oyipa? Tamverani abale anga okondedwa, kodi Mulungu sanasankhe amene dziko lapansi limawaona ngati amphawi kuti akhale olemera mchikhulupiriro ndi kulowa ufumu umene Iye analonjezera kwa amene amamukonda? Koma mwakhala mukunyoza amphawi. Kodi si omwewa amene amachita chipongwe mdzina la olemekezeka limene inu mumatchulidwa? Ngati musungade lamulo la ufumu lija lopezeka mʼmalemba lakuti, konda mnasi wako monga iwe mwini, ndiye kuti mukuchita bwino. Koma mukaonetsa tsankho mukuchimwa, ndipo anthu ochimwa monga ophwanya lamulo. Pakuti amene amasunga malamulo onse akangophwanya fundo limodzi yokha, waphwanya malamulo onse. Pakuti amene anati usachite chigololo ndi yemweyonso ati usaphe. Ngati suchita chigololo koma umapha, ndiwe wophwanya malamulo. Muziyankhula ndi kuchita zinthu monga anthu amene mudzaweruzidwe ndi lamulo limene limapereka ufulu. Chifukwa munthu woweruza mopanda chifundo nayenso adzaweruzidwa mopanda chifundo. Chifundo chimapambana pa chiweruzo. Abale anga, phindu lake nchiyani ngati munthu anena kuti ali ndi chikhulupiriro koma chopanda ntchito zabwino? Kodi chikhulupiriro choterechi chingamupulumutse? Tangoganizirani mbale kapena mlongo amene ali ndi usiwa, ndipo alibe chakudya cha tsiku ndi tsiku. Ngati mmodzi wa inu amuwuza kuti pita ndi mtendere ukafundidwe ndi ukakhute, koma osamupatsa zimene akuzisowa, phindu lake nchiyani pamenepa? Chomwechonso chikhulupiriro chokha chopanda ntchito zabwino ndi chakufa. Koma wina anganene kuti inuyo muli ndi chikhulupiriro koma ine ndili ndi ntchito zabwino.
Onetsani chikhulupiriro chanu chopanda ntchito zabwino, ndipo ineyo ndidzakuonetsani chikhulupiriro changa pochita ntchito zabwino.
Mumakhulupirira kuti kuli Mulungu mmodzi yekha, mumachita bwino. Komatu ngakhale ziwanda zimakhulupirira zimenezi ndipo zimanjenjemera ndi mantha. Munthu wopusa iwe, kodi ukufuna umboni woti chikhulupiriro chopanda ntchito zabwino nchakufa? Kodi Abrahamu kholo lathu sanatengedwe kukhala wolungama chifukwa cha zimene anachita pamene anapereka mwana wake Isaki pa guwa la msembe? Tsono mukuona kuti chikhulupiriro chake ndi ntchito zabwino zikachitika pamodzi, ndipo chikhulupiriro chake chisanasanduke chenicheni chifukwa cha ntchito zake zabwino? Ndipo malemba akunena kuti Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo anatengedwa kukhala wolungama, ndipo anatchedwa bwenzi la Mulungu. Tsono mukuona kuti munthu amasanduka wolungama ndi ntchito zabwino osati ndi chikhulupiriro chokha ayi?
Chimodzimodzinso, kodi wadama uja Rahabe sanasanduke wolungama chifukwa cha zomwe anachita pamene anapereka malo ogona kwa azondi aja ndi kuwathawitsira mbali ina?
Monga thupi lopanda mzimu ndi lakufa, chomwechonso chikhulupiriro chopanda ntchito zabwino ndi chakufa. Kalata ya Yakobo, chapitala 3.
Abale anga, ambiri musakhale aphunzitsi, chifukwa mumadziwa kuti aphunzitsife tidzaweruzidwa mowuma kuposa anthu ena onse.
Tonsefe timapunthwa njira zambiri. Ngati wina salakwa poyankhula, ameneyo ndi munthu wangwiro. wodziwa kuyangʼanira bwino thupi lake lonse. Tikayika tizitsulo mʼkamwa mwa akavalo kuti atimvere, timatha kuwongolera thupi lake lonse. Taonani sitima zapamadzi. Ngakhale ndi zazikulu kwambiri ndipo zimakankhidwa ndi mphepo yamphamvu, zimawongoleredwa ndi tsigiro lalingʼono kulikonse kumene woyendetsayo akufuna kupita.
Momwemonso, lilime ndi kachiwalo kakangʼono kathupi, koma limadzitama kuti nʼkuchita zikuluzikulu.
Tangoganizirani za nkhalango yayikulu imene ingapse ndi kalawi ka moto koyamba mochepa. Lilime nalonso ndi moto, dziko la zoyipa pakati pa ziwalo za thupi. Limawononga munthu yense wathunthu. Limayika zonse za moyo wake pa moto, ndipo moto wake ndi wochokera ku Gehena. Mitundu yonse ya nyama, ya mbalame, ya zokwawa ndi ya zolengedwa za mnyanja zikuwetedwa ndipo munthu wokhala akudziweta, koma palibe munthu amene angawete lilime. Lilime ndipo silitha kupuma ndipo lodzaza ndi ululu wakupha. Ndi lilime lomwelo timatamanda Ambuye ndi Atate athu. Komanso ndi lilime lomwelo timalalatira anthu amene anapangidwa mʼchifanizo cha Mulungu. Mkamwa momwemo mumatuluka matamando ndi kulalata. Abale anga, sizimatero ayi. Kodi madzi abwino ndi amchere angatuluke pa kasupe mmodzi? Abale anga, kodi mtengo wa mkuyu nkubala mpesa, kapena mtengo wa mpesa nkubala mkuyu? Kasupe wa madzi amchere sangatulutsenso madzi abwino. Ndani mwa inu amene ndi wanzeru ndi wovetsa zinthu? Mulekeni aonetse ndi makhalidwe ake abwino kuti mzeru ndiye zokusogolerani nkuzichepetsa kwake ndi zochita zake.
Koma ngati muli ndi mtima wakaduka ndi ozikonda, musadzitamandire kapena kukana choonadi.
Mzeru zotere sizochokera kumwamba koma ndi za mdziko lapasi. Sizauzimu koma ndi za ziwanda. Pakuti pamene pali kaduka ndi kuzikonda, pomweponso pamakhala chisokonezo ndi zochitika zoyipa zonse. Koma nzeru imene imachoka kumwamba, poyamba ndi yangwiro, ndi yokonda mtendere, ndi yoganizira za ena, yogonjera, yodzaza ndi chifundo ndi chipatso chabwino, yosakondera ndi yoona mtima. Anthu amtendere amene amadzala mtendere amakolola chilungamo. Kalata ya Yakobo,
chaputala 4.
Nchiani chimene chimayambitsa ndewu ndi maphokoso pakati panu? Kodi sizichokera kuzilakolako zimene zimalimbana mkati mwanu? Mumalakalaka zinthu koma simuzipeza, choncho mumapha. Mumasirira zinthu koma simutha kuzipeza zimene mukufuna, choncho mumakangana ndi kumenyana.
Mulibe zinthuzo chifukwa simupempha kwa Mulungu.
Koma ngakhale mumapempha, simulandira, chifukwa mumapempha ndi zolinga zoyipa. Mumapempha kuti muzigwiritse ntchito pa zakusangalatsani nokha. Inu anthu achigololo, kodi simukudziwa kuti kuchita ubwenzi ndi dziko lapansi ndi kudana ndi Mulungu? Choncho aliyense wosankha kukhala bwenzi la dziko lapansi amasanduka mdani wa Mulungu. Kapena mukuganiza kuti malemba amanena popanda chifukwa kuti Mulungu amafunitsitsa mwansanje mzimu umene Iye anayika kuti uzikhala mwa ife? Koma amatipatsa chisomo chochuluka. Chifukwa chake malemba amati,
Mulungu amatsutsa odzikuza, koma apereka chisomo kwa odzichepetsa.
Dziperekeni nokha kwa Mulungu, mukaneni mdierekezi ndipo adzakuthawani. Sendezani kufupi ndi Mulungu ndipo Iyeyo adzasendeza kwa inu. Sambani mʼmanja mwanu, inu anthu ochimwa. Yeretsani mitima yanu, inu anthu okayikira. Chitani chisoni chifukwa cha zimene mwachita. Lirani misozi. Kuseka kwanu kusanduke kulira ndipo chimwemwe chanu chisanduke chisoni. Dzichepetseni pamaso pa Ambuye ndipo Iye adzakukwezani.
Abale, musamane nane. Aliyense wonenera zoyipa mʼbale wake kapena kumuweruza, akusinjirira ndi kuweruza malamulo.
Pamene muweruza malamulo, ndiye kuti simukusunga malamulowo, koma mukuwaweruza. Pali mmodzi yekha wopereka malamulo ndi kuweruza, ndiye amene akhoza kupulumutsa ndi kuwononga. Kodi ndiwe yani kuti udziweruza mzako? Tsono tamverani inu amene mumati, lero kapena mawa tipita ku mzinda wakuti, tikatha chaka chimodzi tikuchita malonda ndi kupanga ndalama. Chifukwa chiyani mukutero? Inu simukudziwa zimene ziti zichitike mawa. Kodi moyo wanu ndi wotani? Inu muli ngati nkhungu imene imangooneka kwa kanthawi kochepa ndipo kenaka ndi kuzimirira. Koma inuyo muyenera kunena kuti, Ambuye akalola, tikadzakhala ndi moyo tidzachita zakuti.
Koma mmene zililimu, mumangodzitama ndi kudzikuza. Kudzitama konse kotereku ndi koyipa.
Aliyense amene amadziwa zabwino zimene amayenera kuchita, koma osazichita ndiye kuti wachimwa. Kalata ya Yakobo,
chapitala 5.
Tsono tamverani, inu anthu achuma, lirani ndi kufuwula chifukwa cha zovuta zimene zidzakugwereni.
Chuma chanu chawola ndipo njenjete zadya zovala zanu. Golide ndi siliva wanu zachita dzimbiri.
Dzimbiriro lidzakhala umboni wokutsutsani ndi kuwononga mnofu wanu ngati moto.
Mwadziwunjikira chuma pa masiku anu otsiriza. Taonani ndalama za malipiro zimene munakanika kulipira aganyo aja. Akasenga mʼmunda mwanu zikulira mukutsutsani. Kulira kwa okololawo kwamveka mʼmakutu mwa Ambuye wamphamvu zonse. Mwakhala pa dziko lapansi pano moyo wofewa ndipo mwalidyera dziko lapansi. Mwadzinenepetsa pa tsiku lokaphedwa. Mwaweruza kuti ndi wolakwa ndipo mwapha munthu wosalakwa amene sakutsutsani nanu. Tsono abale, pirirani mpaka kubwera kwa Ambuye. Onani mmene amachitira mlimi. Amadikira kuti zipatso zabwino zioneke mʼmunda mwake. Amayembekezera mokhazikika mtima kuyambira nthawi ya mvula yoyamba mpaka yotsiriza. Inunso mukhale owugwira mtima ndi osasinthika chifukwa Ambuye ali pafupi kubwera. Abale, musamanenezane zoyipa kuopa kuti mungadzaweruzidwe. Woweruza ali pa khomo. Abale, tengerani chitsanzo cha aneneri amene anayankhula mʼdzina la Ambuye. Iwowo anakumana ndi zovuta koma anapirira. Monga mukudziwa, tinawatenga ngati odalitsika anthu amene anapirira. Munamva za kupirira kwa Yobo.
Ndipo mwaona zimene Ambuye anamuchitira potsiriza pake. Ambuye ndi wodzaza ndi chisoni ndi chifundo.
Kuposa zonse, abale anga, musamalumbire. Polumbira osamatchula kumwamba kapena dziko lapansi. Kapena china chilichonse. Inde wanu adzikhala inde. Ndipo ayi wanu adzikhala ayi. kuopa kuti mungadzapezeke olakwa. Kodi alipo wina mwa inu amene ali pa mavuto? Apemphere. Kodi wina wakondwa? Ayimbe nyimbo zolemekeza. Kodi alipo wina mwa inu akudwala? Ayitane akulu ampingo kuti adzamupempherere
ndi kumudzoza mafuta mʼdzina la Ambuye.
Ndipo pemphero la chikhulupiriro lidzachiritsa munthu wodwalayo, ndipo Ambuye adzamuutsa. Ngati wachimwa adzakhululukidwa. Choncho ulwiranani machimo anu ndi kupemphererana wina ndi mzake kuti muchiritsidwe. Pemphero la munthu wolungama ndi lamphamvu ndipo limagwira ntchito. Eliya anali munthu ngati ife. Iye anapemphera mwamphamvu kuti mvula isagwe ndipo sinagwedi kwa zaka zitatu ndi theka. Kenaka anapempheranso ndipo kumwamba kunagwetsa mvula ndipo dziko lapansi linatulutsa zomera zake. Abale anga, ngati mmodzi wa inu apatuka pa choonadi ndipo wina wake nkumubweza,
kumbukirani izi. Aliyense wobweza wochimwa kuchoka ku cholakwa chake adzamupulumutsa ku imfa ndi kugwirira machimo ambiri.